kuze sizotuma ngakutshela uzovuya isimarasimesi iza ndikuze sizotuma ngakutshela uzovuya
izwa uthando luyangbiza
haleke mushebile
niyangizwa uthando luyangbiza haleke mushebile Niyangizwa uthando luyangbiza haleke mushebile Mafetu niyangizwa uthando luyangbiza haleke mushebile
Utingokothi ngale next door ibize bonga abantu phela bangibona ngoba naye imali imali ngignore Utingokothi ngale next door ibize bonga abantu phela bangibona
bangibone ngoba naye imali iphele ngignore kuthi ngokode ngale next door ibize bonke abantu phela bangibone ngoba naye imali iphele ngignore kuthi ngokode ngale next door ibize bonke abantu phela bangibone ngoba naye imali iphele ngignore kuthi ngokode ngale next door ibize bonke abantu phela bangibone ngoba naye imali iphele ngignore
Is my last message.